Record.
Solo tango.
Mzigo mwenye ni buna akichapua winuka na mizigo kujipika ndapo atafika, lakini siko tonya boy tena, hata kama mnini wainini jana. Msizenu wengi mwashiriki, zienda pona nyimwenda, zipenda popia mukapenda, zikaja mitiega mikiki, hata kuja tahamaki walai wengi omesha kwenda jali.
Piram, 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 piram.
Ajali, 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 wafikie Solo Tango aka Tony Boy. Wambie
Kiherere ni kingi, bora wanambia sema situkani sisi mangi.
Sema nao.
Oye, nani asiri jua swala letu la uchumi Tanzania mtatugula. Kule njaa kali huku weza tari mama, hata kuna dawa hospitali ni jama. Ona tonya tonya na fe tonya tonya tena, niko na nyimbo kwa mwisho wa safari tizi hadi kileleni.
Piram, 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 pire. Piram, 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 piram,
piram,
piram, piram, piram, pire. Piram, 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 pire.
Hola mama, ajali kazini.
Hola mama, hola mama,
hola mama, ajali kazini.
Kama wanipenda tuende hoteli respectini, pande zile tanga nieleze ya moyoni. O kama wanipenda nikupeleke kwa Zuhura Huseni, na mzazi kiumbe waleze ya moyoni. Nakupenda sana sikuachia silani, ila zingatia yalosemwa zamani. Nakujali sana sikuachi daima, ila zingatia ya nyumbani. Hola mama,
aka
Solo Tango
Imbrani.
Hola mama, hola mama, respect
na mzazi kiumbe, naitwa Mitego, Uncle Dax pamoja na
Zoo
Record mkali wao Shebila, muziki mnene sana.
Waki big
niko nasikia
nani ya Burundi na Rwanda,
wanangu wa ngambo na East Africa mzima. Haiko jela, haiko kwa mtaa, usio hustling tukadha.